Money portion.
Unanitaga fundi kwa spidi za magori karopeto bagio, na kesha kama bundi na tikisa nyavu mpako nasema ndio. Oh, jua we mvuto wangu fano wasepenga na hipsi, umeishi karo yangu fano mtota ona pobisi kabisa na ino wawawo. Nikiwa nawe ni mambo kuno yaliomo, wala si madogo. Nikiwa nawe njiani nako, malikia wa imaya yangu, furaha moyo wangu kunawe. Vumilia iriki yangu, ipo karibu takula nawe.
Fada,
umeushika moyo wangu.
Fada,
wendege mirubani.
Fada,
chunga mtima wangu.
Mana,
Fada, umeushika moyo wangu.
Fada,
wendege mirubani.
Fada,
chunga mtima wangu.
Mana,
Just leave your sex. Nipe kiti miniketi, nikueleze mengi ya moyoni, na siri zangu zote za ndani. Nikupetipeti, nikukatie na keki, nikulishe on your birthday, tutafanya kila Thursday. Rewind, rewind, baby, baby, rewind. Just to leave you sexy, niambi usiku twende wapi. Cause you're mine, you're mine, baby, baby, you're mine. Hata wakibeti, hii game ngoma wakupati. Hey, hey, hey.
Fada, umeushika moyo wangu.
Fada,
wendege mirubani.
Fada,
chunga mtima wangu.
Mana, hey, hey.
Fada, umeushika moyo wangu.
Fada,
wendege mirubani.
Fada,
chunga mtima wangu.
Mana, hey, hey.
Oh, Fada, pako nimetulia, na lako tamu penzi, tena sitokimbia. Oh, Fada, pako nimetulia, na lako tamu penzi, tena sitokimbia. Oh, Fada,
nyumba makuti, kushinda biskuti, hata nyele usuki, yote ni mapita.